show. Selwa nini ngoku, ujaiva nini ngoku, lo mntana utheni nangoku, ufuna ndiswayipe ngoku. Kodwa akho weyena ghost, funa uhamba nam sisicela ungaposti. Bayasokolisa abantwana basimonta, abomihlali nolilethu ndibazibonke. Uselwa nini ngoku, ujaiva nini ngoku, lo mntana utheni nangoku, ufuna ndiswayipe ngoku. Kodwa akho weyena ghost, funa uhamba nam sisicela ungaposti. Bayasokolisa abantwana basimonta, abomihlali nolilethu ndibazibonke. Basokolisa abantwana basimonta, abomihlali nolilethu ndibazibonke. Uselwa nini ngoku, ujaiva nini ngoku, lo mntana utheni nangoku, ufuna ndiswayipe ngoku. Kodwa akho weyena ghost, funa uhamba nam ndicela ungaposti. Basokolisa abantwana basimonta, abomihlali nolilethu ndibazibonke.
Bayasokolisa abantwana basimonta, abomihlali nolilethu ndibazibonke.